studio Tamani, Kede Kabaruji Amen e Fulfulde.
Sakira be hedi be on e jam eden goni hande ne altinere cappande tati lewru desembre hitande 2019 sappo yamde jabbori masilima cappande nay e joyi jonnyori tenengu e sevare Ousmane Niane buldo kabaruji do fili dambale to boggi jande to Sakira be on kumpetade wiide ko buri tewuji himbe cappande taton tawa le bundu le lamu jurra on ko gondo le cercle tenengu dum wonno ko himbe ton kollitiwide ay kanan ko be on ko ne kollitiwide andana marto andana o masiba taggal memondirgol hakkunde habotobe be sema e be MSA fedde commission technique sécurité ministère yamiri gubede jalta le gendi menakandi le capital met en galle lumoji e janjereji ngala le timmode hitande de himbe hewbe kuliti wide ko sabe bini dum yo sabe sabeji kewdi e tidalaji gondi leydi meden di yodi woni sembe kabaruji di kikida ko bismillah modon herade studio tamane kala dum bawdon tawede li malifu e mangal mudon won lugge de warabe ura le mudum bangge jurana gollandol an fecci himbe e nande balde kewde joni sedibe hewbe kolliti wide won nokkudo mbarabe jiya le mudum le on nokku gondo le cercle tenengu region mopti e wi himbe ton fandi fu tewji himbe cappande taton jiya le bundu le ngendi dukala kareri lamu kobe ton ne kolliti wide andana o masiba fabi dur den fam keden mohammedou samasiou
Ulitama wide odo nuku o yitama nyande noga e jagom liru December. Ka ana tidi odo kabar o jewte ndar wuru malimana do ngaikare o yita. Ka anon sakirabe hewbe bedo yimbele iwebe jabe nukuji dukala e wala wala gunini dido kabaru yidi. Seda fuji kuliti wide kukburi chapani taton tiwuji yimbele tamandar bundu ndu urdirira hakuji lede tachade faib oyali. Fahande le seda fuji di hulitama wide larmi mali li lugaji di muundi non nangi bedo yimbele befuf nyande sapo e jena le décembre le lumo maliyemana komi noddure e telephone kanko jokko prefet tenenku lamido njura politivide andana fi odo kabaru ngaykare e le communiqué gouvernement o politivide wakat jun o kaydi do kay falikultade di ngana fi ngonga denno corona gondi kuncenede hore yalla kabar mudun na beddere famu e wi lamu kobe leddi malibe ardibe kabatibe leddi malibe kay politivide ngada bawde mun en fuf jalla odo kabar o na labbina fatima micitina wiide onon nokku ledindi do wadi denagu e kanye basiji jalingi na kewi ultangoji na ngade sato fewde hon dido bonandaji e wattu hitande 2018 ngaykaje njita manon der nokuji nokora nantaka e bulkesi fa hande les raisons motio
le o wattu goto to moptito horeju leydi meden di kiddo kanko Amadou Toumani Touré holiti wid o wadan e bawde makko fufa jam hewte le wuddu leydi meden di o hali ka hala tiagal ko maire mopti ndarti e makko o watta koyde makko yalla tidal gondo le region o an hebene jogal le mudum atete ndarti e himbe fu njoddo kalda dum wadi le yambere yitimo wuri dubi temedere ko bin irbe mopti le ko yambina kenyen kede ko widon Mamoudou Bokoum kadjada me gondo to faccitango Ousmane Diko.
Si j'ai pas refusé d'aller,
ko ala nami anka mi wawa salade fa abada mi halfenama golleji godudi ley leede godde tiddidu satiji fa ana gandi wonki am som salaki daranade golleji afrique fu mi salata ko daranade kabaruji mali imoti hendu non leedi ankobe men e mbawa yopirde ni mali fa warde e lamu moti leno worini hodum fu nafata en so e mbawa li humanade moba dade e baddude hodum woni ko en jiha galleji peccudi yañel peccudi yembe feccube yoni ko dum sala mididi wiide le ndedo latirde dendiraabe am baadiraabe am wombe tagal mayo do hayre le seno le burgu e do tawafu e baawa heddoraade ni kana le wajibu mobe do den fa ngartirena deejere deejinaade faawarde e denagu le leedi meere
serenite e la securite dans notre pays
Sakira bando di kabaruji fodo mbay hebude do WhatsApp do numero 76 62 88 50 do mbay nodulu mere mere faket no don do o numero 37 321 memondirgol bongol wadi hakkunde gube sema kanye e gubal MSAD gubal battingal plateforme dum wadi hedde ngendi noddirtende insa nanan le cercle ander bukan fedde commission technique de sécurité ministère wajim bini gube de jalta le ngendi menakandi jafa ko yata kilometre ngaji cappande tati de dabre welayde gede didi tiagal dun halaji gomoydi ngadi hakkunde mabbe mono fu nen no holiti wide kanyum woni e gonga kanyum woni e gonga kede ko Mohamed ag isifane hebini en yudito menaka to kankun kajara men do faccitan Ousmane Diko
lerji noga nay cagal ko minusma pamno ka ania mobilaji gube bande kabordo de an gondi e yihede lengal durnde fanda hunchande hore dabarande horebe gubal semangal martini kumpa habato mu ba yaltude e galdure menakande e wi mabbe ko sabi dum so ayi kabaru denagu menaka latima yo batte ko tinamuyaji di sema wadi horebe noga yon e ben nan mer lamibe hakunde be ardo rewbe hibbibe sema bindi talkru feude e fedde daraninde kabaru denagu waji binde heddagol sema le galdure menakande heedi odo bangé du tindinobe college transitoire région menaka o fawarde e amirien janyere kanyi e gelle de pedi handu inde andite en bajimbini fa soldat sem mali darno denagu galdurde le faba muyadu gube aduna notide de fadama hebenede jogola le mosala non odo kabaru wadani kulol heedi jamaje de be jetaake le buli galdurde yude 7h kikide ila menaka mohamed ag isa fetan mosiyo tamani hebani en
sariya hakkunde fasara kuyate e madi fili kanute ko jenondiri do kabaru margal naba mafa jena lewru janvier warodondu de dabere tribunal commune njagobo imade mu e wi horejo suudu sariyandu yo fasta gantobe civil en be kollita hakika ko kayfiri toggere kulubande ana wondi e wadde de toggere mobande don illa lamu tubakobe fa sakko no fa sakko no bomako yolo ngoji himbe kanya sakko no yalla himbe do ana keba hindu lobburu ka handen sabe golleji himbe toggere de chapande nay le temedere mudum woni ko heddi le hectare ngaji ko wonno ujinaji didi e sappo majjugol mayre ana way wadde de kuddeji kewdi fewdi e bomako aniko isa umar togola hebini en do faccitango usman dikoy aminata jall
yenoko arandernde do ledde kewno bamako do latanide gallurnde du nema bangal hendu loburo handen ende wondi e majjude batagolleji di godanaadi hono tatchugolle fawarde e jayngeji Ousman Sidibe inspecteur general eaux et forêts wonka hali kerdam
de ledde hertande ana nangirano hana sumudun ana e mayre dum wadi le wawa worrude no hani
a witi jan sangareno horejo gollirde jogala bangal ladde fawarde e kone limudun hedi tam voyage kado til alla anatongi e wayde tabade sariyaji fawarde du wayde darade e darde mum gollirde eaux et forêts de
wayde gollirde sariyaji sabin bin horebe de ladde baawa jukude jukoli kandi wade
ngallure bamahonde sende ladde wala hebam kuteji kewdi di godana dum yogayi ka an gondi aywinade ka e wi kanko monsieur sidibe
kuteji di ka an don jiyan uojan luka edan nabata jaareni di dum non wardi sabi semmin jiyandan ana maw
sen jeewi dido tidalaji godulle ngallure de fu fawarde du e jangugol waltagol wakati de do ladde ana hani watenede hakkilo fasanne
bama kankobe ana gondi e lanidaare bisiminde hitande heerende ka wana non fu lumoji di janjiri sabe saddeji kewdi e wi himbe yogabe joglabe be kolliti wiide kaake ana kewi le lumoji di cogguji di do ana jaafi ka sodobe woni garata ko hanti ko metinibe haa berte yottike le lumoji yogaji do ko anni ko hebinen do faccitan Ousman Diko
hedi farngaji bamako leli mo mango gallurende japparade olde bamako sodobe kewa fe ele badangal jude cekete itande julabe sodobe nan kolliti no kabaru kebalendi worini kero dembe
wa savane
mosala ana seda seda yo temel jetti na ujiner fudirta fay ko ujinaji nay ana roni yimbe ana bilondiranno ka hikkanon wana non worri yimbe ana boyto kalise wala yo kaaki kesi men gaddi dum waddani men sotude seda seda joni o ana focci seeda tiida cogudu yimbe kewa hikka fa yogaabe ka ana libito mide ngada noddo nga feewde sukaabe be ngara le foire o
veni voir la foire
yo on tay ka madu wodi de salongaaji morobe monique traoré o morowo wonko sefi bangal dubi jabbinode di so wiide o ma hebanno kalisu fa heewa kedo dem mo joni o sodobe ana ngara seeda seeda mide barkini lando non hikka ana buubi hitande 2019 de yaafali feewi rowani yimbe hewbe ana garanno mi dulla kalisi wala leedi ndidu ana tiidi ka yimbe pati mbara caldi mu e be ngara mi ngadanambe mosala sa jeewi no kabaru keba leedi worani julabe fawarde e morobe be kolliti kana cogiji di buite hitande kende yalla monokala ana heba sodude kadule fawarde e wawde morade
studio tamani yo pabal lamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
sakira be njandaro en kabaru jingon ile region ngaji meden di en jaran le region mopti bankasa alanke en nogay e jena leru desambre do himbe jomben kapode be anda ka ko ngoni kipege do ngendi nudirtende ganida ngondi le ko men sokura e wisedi be dokkay adadu bonande mudun warbe wadde bonande o doggi ciagal ko be pelondiri le on nyalom goto gelle dar salam mande kanda e zerma li gonde le ko men wankoro himbe wobbe be anda ko ngoni kipege do mu ben e wi himbe tom nen be kuliti wi de himbe njoyo barama barmu be ngadi kany e bembe du kubama himbe wobbe kanan ko be on nokku bi pat inde mu ben kale kuliti wi de ko yata himbe sappo e go woni warabe kanan ko be e gollidibe mu ben be lekkol burem en baddi kenyan fanda mu dum e wi mabbe faabe darta tidallaaji suru lekkol du jogi hono rafi classuji e janginobe yalla be kebana di jogala fa jande hikkande lato nobe jidiri sekira be kadu di kabaruji ka kedde hedare yewtere nde anawodi wassalam